come walk up. Seen a ex, seen a noma. Niko best, nime choma, nime oga. Pamba na piga safi, nyama na kula taki. Niko on, niko form, niko job, niko show. Niko home, niko down, naku one, naku lone. I'm a bomb, I'm a storm, I go on for so long. Motherfucker can't injure me. Yeah, 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 chupa kwa chupa. Vunja mifupa.
Aloniacha, leo anajuta.
Yeah, chupa kwa chupa. Leo sina pupa.
Tunajirusha usiku.
Oh, chupa kwa chupa. Vunja mifupa.
Aloniacha, leo anajuta.
Yeah, chupa kwa chupa. Leo sina pupa.
Ya shisha na nipo mosh. Mwona kama vinywa javitosh. Kumbuka konde kaja na posh. Yeah, my gosh. Mtungi ya shisha na nipo mosh. Mwona kama vinywa javitosh. Kumbuka konde kaja na posh. Sema unataka nini sasa. Nairobi o Mombasa. Bad boy konde na irombosa. Sinaga show za robosa. Unataka nini sasa. Nairobi o Mombasa. Bad boy konde na irombosa. Sinaga show za robosa.
Chupa kwa chupa. Miuro kafari pupa.
Aloniacha leo anajuta.
Chupa kwa chupa. Ukitaka mina ku.
Tunajirusha
kusiku.
Barasha.
Chupa kwa chupa. Unja mifupa.
Aloniacha leo anajuta.
Yeah, chupa kwa chupa. Leo sina pupa.
Tunajirusha.